Okay.
It is Fabi once again. Yeah. Yo, my goddess, pull up. Know that she does hand in it, topa. Is it cartoon, no get potato? Hell, it was sweet as the potato. But the shit does hand in it, topa uko. When I go put the piece and it go hustle. Kula ku haso kaku kwa kenyeji bato wachawi wengi nobaka losing my energy ni vile tu wanda nilinda sakoti sisi ni people sinajua si ni people ndo tutaumba mbu wanyesha na bado kisidataka ikuisha ila bwana sisi people sisi ni people long time tungesha kuwa dete. No time we have got a miss. Everybody say amen. Fuego say amen. God say amen. Hallelujah. Yo, my God, let's pull up. No, that shit is on in it. Tupa. This is a cartoon, look at the cartoon. Only walls take as a potato. No, that shit is on in it. Tupa, go.
Tazi na wakana, tazi na zima. Pull up, vaka masoksi, yeah. Put up, tafuta misosi, yeah. Put up, haso na unafosi, yeah. G-O-D, atuapusha na mikosi. G-O-D, atuapusha na mikosi. Kila siku mchana na usiku, matatizo kwetu sio kitu. Jasho kila siku.
Hey, Mola nisaidie mwanao. Pita kwenye chuma, nipite kwenye mbao.
Wewe unatuma nikiwa mbele yao. Maneno yanavuma kwenye kila vikao, yeah. Nasubutu na najiruhusu kukunyuku kusakaruzuku mwisho familia itafune warikuku. Bora kesho fike na afya iruhusu.
Sisi ni people. Si unajua sisi ni people. Leo tutomba mvua inyeshe na bado kizidi wataka ikuishe. Ila bwana sisi people. Sisi ni people. Long time tungesha kuwa tumedani. Long time we have a God to mess.
You my God is pull up. Know that shit is hard in it. Tuba. This is cartoon, no get potato. Only walls take as the potato. Know that shit is hard in it. Tuba uko. Anako puta pesa ni kuhaso.